ZWAP.com.
BBC once again.
Akili kumkichwa sasa. Spana za onjo. Na ninja once again. Nadua 11 uroma. Noma. Unjo. At 20 evil sister, your fake figure will spend 50 million is a kishenzi, so business change your vision, you understand when I speak sense. Kutwa hotelini, una kwenu, una kwako, amzionei uruma kutenu. Naosha vipi mbunye, na hizo kucha ndefu, gono lake aliponi paka taposhuka Yesu. Usiende pupa peku, utakufa mwana kwetu, utatupwa bila wakukupa, hata thank you, na wanyapia. Alafu na zuga na wadeku, kisi na wakatia vunga, assalamu alaikum. Zituka toka kwa hiyo daydream, kuoto tatoboa ukidanga India na Beijing. Urudi bongo jite boss late, kumbe ni slay queen. Napenda wasafi lihali ya mwezi stay clean. Madada poa in the line of duty, awajui kuwa beauty and defined by the booty. Squeezy tako kubwa ni zaidi ya degree. Generation Z awa usiki na 3G. Mtamudu majukumu kwa hizo fedha wa staff. Ashura na mantumu wanacheza kwa rafu, awajui yali ngumu. Na chakupewa kina nyongeza, wanaitaka pesa madafu. Ukifua unachekwa na watu unabezwa, hata kundi unaekwa na wafu. Unatapikwa kaulimezwa na chatu, uwanja unavisiki na ukucheza na viatu.
Low key, no fear, no stress. Use your brain like game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maujipate homeless. Low key, no fame, no stress. Use your brain life, game of chase. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maujipate homeless.
Mama yangu wangeendekeza njaa kama nyinyi. Sidhani kama geni za star kama mimi. Mnapenda sana ram na tamaa kama fisi. Uroa mifupa na nyama mbichi. Mishangazi hawajiti manyambizi. Watoto 2000 na wawaishi manyambizi. Hawaogopi lana wanadai inapenya. Na wamama wanafry venye pipe inatema. Nipe nikupo shaona type hii ya wema. Elewa sasa mana misi torudia tena. Vijana wanangangana kurudi walipotoka. Tena nyama kwa nyama kwa hundi walizochota. Mafundi walizodoka kwa kuzidisha bwembwe. Walitomboka na kujisaulisha kuna bwengwe. Kwa hii dunia tujaja kujenga tu. Najua unaniibia ila na kupenda bu. Una date naye na najua when it first year. Una chakumpa na danga na create fear. Anatoka na mibaba na unaitwa bae pia. Baby, play your part son, stay clear. Awana uhuma wa viumbe. Utafanyiwa ujuma siku shauri ata ujiunge. Utachwa umenuna, una chakutafuna umebuma. Boro ngeji chunga usiyumbe. Waliumbwa waje kutusaidia. Leo wanatupunja hata kutupaisia. Wanabishana na asili, wanajifanya na akili. Hawawezi kuwa nawe bila kukudaimia. Yani free.
Low key, no fame, no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maujipate homeless. Low key, no fame, no stress. Use your brain life's game of chess. Don't bring no same moments. Akili kumkichwa maujipate homeless. Akili kumkichwa maujipate homeless.
ZWAP.com.